mirembe kubera tebusanyusa bwetandika okucyebuuza lwaki abawala abalungi bangi bafumbiddwa mu bwavu n'ababegomba bangi nyo ekiwangula omutima gw'omukyala tebibeera bingi teziba nsimbi netta tezigula mutima njawulo zibaawo fuba okuyiga kyali naye Simbi neta, tezigula mutima.